yaza kumuwako obujulizi yakiriza nti ddala yeta muto waabwe naye yakoma okumulaba nga bamututte butabika.
Okay.
Yaddamu okulya nti ali bweru yazemu kumulaba muki
mukootiyambyogero
mwana suti yagalise yatu twamulaba ne tugamba anko otootugulire ku mazzi ag'ebitaano nga wa luzungu naye nabagamba nedda singa nabagulira mazzi nabagulira emmere kawunga na bijanjaalo kati ono yali abagulidde munango asooka ojja enkwagala munamusabye namba y'essimu okuva olwo taddala mulaba yaze mulaba lunaku lwaki so mtanguddamu ku lunaku lw'emmande abajulizi yaleese naye kenyini yewaddeko obujulizi ne bamuwa biri bye yayogera mu kkooti addemu statement gye yakola ku polisi addemu agisomee n'agamba nti kituufu omulamuzi natta abaana bana nga ambasadda akanjagala kufuna sente n'agamba naye nyina kyenyongerako ebyo byonna nnabyogera kubanga nali sirina kyakusalawo baali bantadde ku nninga nali mu katwent ngekyo nyina kyogera kubanga poliisi yali ekoze
ekiwuulira enjogera gyayogera akattu mu luzungu naye waliwo n'obujulizi bwa CCTV kamera kkooti nega nti naye nga tetulina we tulabira CCTV footage eraga nga Okello natta abaana bano abutambi bonna babuleese obulaga nga anywa amafuta nga ali mu motoka gye yapangisa ya RAV4 nga ku petrol station bamusindika motoka esise naye tewali katambi konna kalaga nga atta abaana era omulamuzi agambye ko kano nga tetukalaba naseka dabavudada
omusango gw'Okello gukyagenda mu maaso mpaka ku lunaku lw'emmande. Hello, msango gwe gukyagenda mu maaso.
Msango gukyagenda mu maaso kati bamutumye abajulizi. Bamuwadde nono omukisa gyake bere mu ssimu yala aba abajuliza.
Manyi weekend ekyasinze okubeera mu ogwo msango abantu ne bagamba naye omusajja tali yekka enkuba. Enkuba eyazze ne jjawo ne weema omulamuzi ne bamuddusa. Bonna ne wajjula amazzi wadde bawulirira omusango.
Kati oli ku ebyo embaale eyo wabaddeyo kkooti etudde.
Enjuki.
Kkooti ng'etudde. Omanyi kkooti weefuula waliwo abasibe bebaleeta abo abalinza okulaba abalamuzi motoka ya prison ebeera awo abasirikale nga weebali naye bano abazze okulaba emisango nga bwe gitambula enjuki ze zaavudde ne zisalako kkooti tewali yategedde era twategedde nti waliwo abalina amaanyi okusinga kkooti omulamuzi yagenze okugamba nti kkooti adijani nga tali mu kkooti kkooti yajongeddeyo nga tali mu kkooti abasibe abasirikale b'amakomera bannamawulire buli omu kati ne balyowoka ddala ly'omusirikale naye bannaye ekyekango tekimanyi muzira omusirikale yaleese fire extinguisher ngaze kuzikiza njuki okakati ebintu bitandise okulabika fe twali tumanyi tubiraba mu mikolo ogaa tugenda nokutuuka mu mikolo abako ne tuyingira disco neevaako weemayo omugole neyetikkuka kati twatandise obiraba mu kkooti
ne mukaoti gyebiri ate ku mukulu w'okunolowooza kkooti yagwa eya Okello omulamuzi yagenda mbadde ngenza kiyitende na bugisi mufungize naye
era yali simufungize
yagira zina bugisi mufungize
simufungize
seke yayongezayo kkooti era twali netumanyi wakulokuta ne naatula oba teetuule
Okello naaseka dayi bintu biri wano
manye waliwo yangambye nti bw'olaba feesi ya Okello oyinza okulowooza ali innocent n'endabika ye yonna osobola okulowooza nti
ali innocent
paka ng'omulamuzi amusalidde naye kati babyongeddeyo yaleese abajulizi omu yamusanga ku street na street omwana wa street street kid n'abagulira emmere ne banne n'amukolako omukwano ku olwo n'amugjako ennamba y'essimu lwe yakoma okumulaba yazzemu okumulaba mu kkooti
eggulokubirakakyali wange jangu obeeko
kkooti yeyabakubidde yawaddeyo ennamba z'essimu nnya ng'emu gyataddeko erinnya erya muganda we abalala bonna yadde tataddeeko ng'ennamba emu ya America
kakati
baakubidde abantu babiri be baakutte essimu endala bbiri tezaabaddeko.